Hey, Jacob.
Yes. I sleep as I just want to
No, me, I don't. Jake. Yeah? I do.
Nikuombe si ndio ujigote
good shit
nipige hapo my head
hey ile ilikuwa rada chafu manze
fuck bro
bana karika nimechora na paint kwa windows 27 flano
muhimu ni Mungu anakupenda hata kama umechora na paint
tuko wengi
watu
lazima ta skip. Wewe ni msanii kwa creative. Unaandika kwa CV problem solver. Solution oriented. Sio ndio umeandika kwa CV?
Wapi?
Solution oriented.
Have you ever had of such a word before?
Nilikuwa fikiria kuchi wiki.
Kuchi nini?
Si vera.
Ile kwa vera ama ina kwa kacho?
Si bado ni vera.
Unaliko kwa na pay.
Si bado ni time. Mimi kitu ni boni hours. Hiyo tuna shida. Mimi hata issue hivyo hata sasa ni doni less.
Yaani ninge inalipwa na sisi tuko hapa. Ninge ndio salary friends wewe.
Wewe si ni wash wash wewe.
Ati mimi ni wash wash.
Wewe kuko na gold Tanzania.
Wewe
story yako tu ingili.
Mimi sinanga. Na sina pesa.
Kuko na gold mine mahali hata juu. Tunaitafuta tu, tunaitafuta. Nitapata hiyo oil reserve yako. Tati. Umeka pika kubo, umeyeka pika kubo.
Si hapa 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 ina peak, hapa ina peak. Poa,
alafu
angle zote. Lakini sasa
nini mbona? Itafanya nini?
Itahangaza.
Kuhangaza.
Oh, kaka kuna stereotype.
Na una wewe ndio point yako ni yezi simama hapo.
Achi kuna wewe msema kwa nguvu.
Sasa ndio msanii ana try hapo. Journalist ndio. Wacha lala bunge. Sivyo nimeingia hapo hivyo manze. Wanatafuta kitu wauna.
Si kuna bonga na msiri tu.
Wesa kwa sisha shiko ready tape unafanyia. Oh, nitoke ukae. Wacha niwaza ni pretend natafuta kitu hapa.
Nipigie
magoti tena.
Pigie magoti?
Sasa tumekosana. Sasa kupiga. Sasa je, sasa asante vizuri.
Bana nakupea polo kata. Share sana. Nje kulisha kutana kikombe ya nini makali?
Nisha kwa proactive. Ni kijana proactive.
Jukes you want?
Okay. Wewe unataka kunidinya ndio? Unataka kulipiza kisasi.
Sasa siku zote zinyoka nikudinya mzee.
Kuchipa uwezi. Mimi ni mgumu. Unikatia.
Chiplika, chiplika.
Nilifunzwa kusai ndio. Kwani ulala hiyo leso?
Chiplika ndio zinafanya ukubali. Nenda kuingia tu konyaki. Utajua. Peace test.
Imagine getting poison. You had the opportunity to poison.
Lol, that's some Coca-Cola.
Oh.
No.
Ask your favorite.
Yeah.
I'm gonna ask your favorite crew hands.
Yeah.
I'm gonna give you episode.
So what's up? You volume producer, and so. General Jukes. So come with the guitar.
So when you party, you skiz. I'm gonna jump
up. Oh shit. Mimi ndio nilikuwa na remote.
Nazova nikivaa shit na nyumba kwa situation flani kusiki sana wewe.
It was a problem. See you.
Na see you.
unasema watu wasikia wamezuba hapo. Welcome, good, welcome to Tejanasi. I'm your host, the Black Aristotle.
Ah, ilikuwa sexy.
Baby mamas, baby daddy.
Sexy hippie.
Black ni jato uliongeza ingine. Uliambia mimi ndo the black hair catchman. Ndiyo. Uliambia I should unfatten myself.
Bana, catchman.
Na nifuata tu uwe pia. Let the dredging is back on the organ, G.
Welcome back, Linky on Waves.
Summer nicknames are 77,000.
Little Linky on Waves, aka Waves like Summer. I'm only kidding, I'm on your magic, Libeba. Na karudi mtaani. So, tuko na another guest.
Mwanzo.
Introduce yourself, Shori.
Kwa shaki dog.
Ian Shylock.
Julie, hi, hello everyone, hi.
Unaambiwa hi wasikia, ile mimi nasikia saa yonze. Unagundua see the same.
Unasema wewe na ndege mnaburuga nanga tu.
Eh, wow.
Sasa uko ever in the clouds. So anyway,
so sasa vile si ufana. Tuna somatical, tuna za lenga.
Bodytails.
Bodytails umepasua hadi.
Bodytails, man.
Yeah, episode ilikuwa stupid.
Man, ilikuwa sick as
fuck. Hati nafawa chori kwa kimbia episode 2 ndi wadudu.
Body Tales Part 2 imezika ika kunyo wa se.
Hii ilikuwa episode 2.
Zii nasema...
Hii ni episode 24.
Part 2.
Sasa ndo 24. Tumerudisha pedi
wadudu. Ah, Body Tales the second.
Hata ineza kwa 25 pali tumika hapo.
Anyway, chill. So I'm sending my prayers to my G. Papi zii mbana. Papi alikuwa involved in an accident.
Accident gari.
Walikuwa na travel watch ajo gari ikagongana na yao bana.
Hiyo ni madness. I can sympathize. Unajua watu pia kuna accident ya kuzikozia. Sasa nimekuwa nikiwa sympathy a lot
kwenye si kunyonga alafu mkono ikateguka. Si upozika hizi. Yeah, alikuwa like
rest inakuuma.
Alikuwa legit nini. Eh, alikuwa hurt man.
Madata mimi niko na rafiki yangu tu stupidly tu hivyo tu manze. Niyo na drive magizani mshagongwa. Hiyo alisabe, crazy gari imeisha kuwa right off and shit, yeah. Madness.
Pia VJ joku zake mededi, rest in peace man.
Wait, such a big obituaries.
Story imeishi yabo. Ukiwa isikia hii episode man usijamie, mimi jamie jeku.
Mbona, mbona. Siunge libation, kitu. Siunge mwaga libation ni kuwe na kitu zote.
Saji ya hiyo story.
Uunga kiozapo obituaries.
Jason, jiyo story.
Ayenda lea usiseme yo.
Let's drink to that.
Usiseme nilikubo ukata kuongea sasa. Tata vitu zako.
Pull up in a skrrr bands. Aya, let's go.
Yo, man, so si vile si ufanya matangu. Tuzo soma article, tunaza ilenga, but tuna inspire to thought. Ni ujinga tu tunashare manza.
Ina inspire thought.
Wow. So sikia, ni ujinga tu wapandari wazwe.
No, mina jua thought kava. Miu kwa na thoughts za thoughts.
Umu nye ni thoughts.
Mini thought is masha.
Sasa ningi question, hiyo ndio pon name yako.
Ah, kumkangi by the
way. Mbona jina yako wrestling? Ilikuwa tu simame tushangilie.
Wow. Eh? Wow.
Tumekosa background music. Wow.
Me by the way, I'm a certified lover boy. I don't do that shit.
Mbona jidefine na easy phrases zimetoka. What the fuck?
How do you certified lover
boy? So hiyo ndio album moja ndio nimekudefine as a human being.
Man, I love this shit, man. I never wanna break their hearts. I'm not a thought. Though sometimes I acha tu nimekuwa ni burnt. We!
Yani sasa tuingie kwa article ya kwanza wanza. Kwa tumesema tu si ni a group of ignorance wanza.
Yeah.
So tumeona
that. It's a satirical take.
Ndana kugeuza description by the way. But wamejaribu kutest. Hapa tu akia. So umegundua rocket scientists na brain surgeons. Are not as smart as we think wanza. Like they're just basic people. Wanajua tu kitu moja. Wanajua. How we quantify intelligence, okay, but I say I'm this sort of person, you already assume you're smart.
I gonna do a...
Actually, intelligence is assumed according to the problem
you're solving. So skier. kuna time ilikuwa nenda surgery alafu nikauliza nigga alikuwa anataka kunipasuanisha man like some jack rabbit.
Ilikuwa nenda surgery ya
nini? Ilikuwa nenda ilikuwa na an elongated dick.
Wow.
So susikie, tulia, tulia, tulia.
So usha admit you kona small dick anyway to endele. Where do you have snitched on yourself?
Mi ni mluya.
Si kwa nitaje image kwa kile yangu.
Shoto kwa mluya ni 9
inch. Kwani hakuna mluya kona mboro ndogo? Umeangalia dick za mluya wote?
Mi si mluya.
Ndiyo hiyo. Eh, sawa. Endele na story yako.
So, nili asking you nigga.
Hata inge daddy kwa yosaji.
Whoa! Anyway, sikia. Niliulizanga huu msee huu doc nilikuwa like yo sasa msee wa mkangaaje alafu anakuwa like surgeon wa shingo surgeon wa kichwa ni nini yeye akaniambia
anapenda tu shingo sema kuna fetish
surgeon wa head anyway susikie chill wow. So susikie
sina kusikia mama
so the surgeon alikuwa like ati hii shit tunafunzwa nguo zote unaona like mimi venye mimi napaswa ngawa sema shingo and other shit mi already najua kupaswa watu hadi miguu ni venye tu
general practitioner
yeah, like inakuwa general ni venye wewe unaona tu sasa ku like ku focus on kani mkono yeah. Utataka kujua umse naweza nikataka kukunja hiki kidole bana akiingiza ndani ya kiti hey,
saka vile
ina go boom
katika diki yake anaweza kata kidole yake da show na hapo
eh diki yako inakuwa kidogo
amekupunguza inches lakini ina function.
Okay. Nah, we can live with that.
Si sem.
Vidole zinanga hiyo feeling ya.
Anyway, the lemis do vidole zina feel. I've never felt fingers. Miss Jake was fingered. The last
time. Anyway, so skie. So, angalia. Hapo ndio bendi imekuwa inaishia.
Cheka hivi.
Ona, hapo ndio imekuwa inaishia actually because wewe unaona huyo msee mjanjezi lakini huyo msee ni dambo, unaona? Like unaona, huyo msee anaweza katoa kichwa kuangua kaeka kwa ule shori. Eh? Lafu nika kwa like Jake with boobs
throat.
Eh? Like head surgery. Eh, umse hapa na IQ ya sijui 300.
So nataka tu assume ujasema tu Jake with boobs hapa. To gloss over your fact. You put titties on my chest. Sawa, tuendelee.
Na.
Hatumelenge, sindio? Una transition smoothly to the next sentence. Kwa ujasema hizo vitu.
Yeah, you know. Stay woke, bitch.
Mbona usichukue random name huku nje? Nakuona.
Kwani waende Jacob mwenye najua pekee? Kuna Jacob tutu.
Oh my god. You should go.
What? Anyway, mimi nakuna na IQ ya 148. I'm a really smart nigga.
Do you think you're as smart as you think? Kwanza mimi niko nikigundua. Nimekoka scenario
ya 148 ni mob. Nikijikompare na watu wengine najua. Wao watu wanapatanya 70 na 80.
Si unajua tulisha yeah, IQ test ni swali same for everybody.
Yeah. Na mbona
unapata ama simulation ni nzuri unafanya the most popular IQ test unapata kwa internet
tulia
na sasa ngoja na msalini aliandike hizo swali kwani sasa ni the smartest person of all time basi
sijui tajua
hapo na zero jibu tu random questions hapo hivyo you know feel good about
yourself kwa Google
eh yeah.
What
na nikwacha uli Google answer ya mbili uli cheat at least once
skia if that's your truth bro live with it.
Bro, so ni mfuko cheat exam ya shule?
Jake, mimi.
Uje cheat exam ya shule tangu tangu nasari hadi sasa.
Mimi si ni mse tu tumejua na social media juzi.
Sawa. Unaruka stories zako. Hata but the security zinaweza cheat alafu unatabia.
Hawezi cheat, inakuwa inakuwa real time.
Kwani sina machine mbili, si niko na simu, niko na nini?
Asi mimi ni shit, mimi na feel like hawezi cheat because unataka kujua my data na my smart.
Basi kwani exam zote tumefanya tangu anze kufunza bado je find out. Au na trust endo angalia results za.
Hizo maye zote tumekula kampo.
Tumeiba ngere. Acha ni meza nyimwa kazi manza. Mtu anaweza kuja sk story.
Exactly.
In fact sijawahi
the fact that
I mean there's jibe exam ni shinda.
The fact that ushaanza kuongea ushaji dismiss. Yo information united hadi hapa.
Does not reflect that of his peers.
Efficient.
Yeah. Tunadanganya sasa
hapa. Tunadanganya tu ndio tupate likes na views man na streams. Hey, don't at me.
Nataka tu nipige story mko na yako mzizi. Hakuna venye I saw you last time nimerudi kuna mwili yako ifunction vizuri.
Oh shit. So sawa acheni wapige story. So on the 24th of December.
Sawa, in the beginning.
In the beginning, eh? So 24th December.
Kijana alikuwa na kutu.
Yo, chill nigga, chill.
O story ni yako.
Yeah, story ni yangu.
Taki ni narrate.
Una narrate nini? Yeah. Bloody nyam nyams. Anyway, so listen.
You have the retorts of a 3-year-old.
Exactly. Bloody nyam nyams.
Anyway, leo menivunja shoulder sana.
Anyway, skia. So ilikuwa 24th of December, 2021.
Umesahau.
Sa tukaamsha unaona tulifuata chinje ng'ombe. Kulikuwa na ng'ombe ya maziwa.
Shit man say.
What?
Unaamka aibu ndio chinje. Hizo ndio shit za nibona.
Yeah, so unaona? So like si tulifuata tutaimigu. Sami ndiko kwa mguza nyuma, alafu my nini tops alikuwa kwa mguza mbele.
So top the present tops.
Eh. So kwa hiyo harakati ya kuzifunga this bitch ika release kick flani crazy no. Yani ilinipiga mkono mpaka nikasikia like mkono imetoka.
Ukisemeshi tegongo na ng'ombe ni kweli
si ndio?
Si ati kuna laiza wa ng'ombe mahali alikupiga
ti laiza wa ng'ombe
lakini ni kweli pia mbona umeenda kufungua hii ng'ombe
tulikuwa tunaichinja umecheki
sina fight for its life
so ikanikick pa. Ah, mimi hata unaona hizi bruises hizi.
So ungefunga mkono na kamba wangu.
So like nikaona nika single.
Why anticipate shit?
Kwani ndio ni gonge siku anafunga.
Wako anticipate shit.
Ndio ni gonge siku anafunga.
Hapo pale umekaa. Unaona ule mzee ako stronger than you. Unamsuggestia. Situfunge mguu wa ng'ombe ndio ikamba.
Oh, yeye ndio apiga.
Ushaokoa maisha yako, unaona?
Sasa switch. Sasa unaona after mimi nigonga unachomeni ka mikono. Hii ni ile shit ya Mwafrika ile unasugua ngaroba hapo unachoma choma na kamaji. Kumbe jo nilikuwa na kivyo mkono street inatingika. So kumbe ati nerves zangu zilikuwa after. Unaona? Sasa after like some 2 days
mboko nervous busy of the time.
Ah, cheki. After some 2 days or 3 days nikaanza ku feel some pain mazee huku almost kwa hiyo hili nitongwa hapa kana ito
kwa nini joints zako kuji elbow pale hiyo
kwa nini nickname joints zangu ati huwa hapa ni sijui nini
unaniuliza body parts zako mimi sasa ni job body parts za mwanamume
chako cheki
sijui
area hii iko karibu na the bicep so kunako ka joint ni elbow hapo elbow ya juu si huko chini. Hapo mali ina connecting your tendons.
Ndako wambiwe nini? Don't try to process, ndako wambiwe nini?
Yeah, whatever. So, hiyo shit ndio.
Tulilala hiyo lesson. That's biology lesson, mino yukua. Listen. You wake up in the corner.
Listen. Check. So, unona zinitongo aje nerves za mse. Saa zangu zilikuwa F-tap juu, zilikuwa like na some infection ni nini. So, mkono ilikuwa inaniuma, nilikuwa napiga nduru ka bitch.
So, Jesus nervous.
Saa nikapewa dawa ya nerves, alafu nikaambu after like some 11 days, 12 days even irudi hospitali. So, yeah.
Ni kitu lazima urudi, so shikizo ndo mii nja recipe, ni kitu lazima nirudi. Mi ata kupona once. Nipatie hiyo dawa nipone once.
No, like ni nerves mse. Nerves hazinanga tiba, zina regenerate. Zipo regenerate,
unakuwa kwa mbona kwa waiting room na uchungu. Mizo ndo shit za nibona hosu.
Hiyo ng'ombe ya disku ikula mse. Nikuwa tu naangalia hivi nyama yake na kumbuka tu kicks.
Mbona ikule. Hiyo nyama sinafai kwa ina slap mse.
Wow.
Hiyo nyama ikuwa ina slap.
Misha elewa mbona viwete wapenai kuchitoku. Kuchiseti, ati mi ni kiwete.
Wana sasa, ushaza kileto. Unajua unachomeanga watu mazee.
Zii, mi si nika kiwete za ina unani troll.
Juhuzi umechomea pa LGBTQ, nimetumia long paragraph.
Na nani?
Na watu wanaji identify kama hizo vitu kwa DMs wangu wangu.
Non-binary, sao? Mama. Sasa cheki, utapitaje mahali ati wewe ni demu moja na unajiita they. Ati they were passing.
Tuko wengi. Tumefika.
Tumefika KFC. Wewe na nani? Si ni sisi tu.
Ujaifanya hizo shit tu.
Ah, kama.
Mimi nashukuru niko lucky nilisikip your part of life. Yeah. Ati kwa nilikuwa naita mse mkutane. Hey, by the way, unajua hata nimekumbuka. Mbona kuna kampani imechakata? Nimegundua nao drunk means amekuwa independent.
Ati drunk means independent.
Sasa zoki leo like hata uko na unajua the people you'll drunk. Like unajua kuna wale tuta drunk text. 2 or 3 people
in excess.
Bro, nimeamka asubuhi nimegundua drunk me made new friends.
Wacha.
Ameanza new conversations now. Just
generation. Drunk you.
Yeah,
drunk you is.
Drunk you. Niko like.
Wanda. Check. Drunk you ni ule deko wa madeni. Unda mamori.
Bro, bro, na pengenga po mse on that
side. Si, nakumbuka ali kutoka sijui magaji.
So I didn't match. I'm not confident in my drinking anymore. Yeah. Wanzo kitabu kileo na chichi unachotafika jani. On the way utapigia umse
kuchini. Unajua almost 30. Samia.
Ah, cheki tulia. Bado nilikuwa bado si twister. Kwanza juzi nilikuwa young man nikafurahi. Unasema kitu wa social kwa mzee.
Young man ulikuwa na high school like.
Yeah, hiyo tunataka. I'm still young. I can still make stupid decisions. That is what I want. But the case of kitu wa star when a responsible individual iku inje.
Excuse me, sir. Hey. It's a Jacob.
Hiyo ujatembea ukikuja. Uja umeshuka kitu. Lazimu park mahali si ati.
Alafu since una article lingine acha mimi niseme kitu.
Nitashia bro. Niko sikia.
Mimi nataka kusema. Mimi msiwe smash homies wenyu. No, like cheki. Unaona mimi if I have a shorty mwenye ni homie. Yeah. Sifai kumsmash.
Bona. Bona. Sasa ni nyonge.
Sasa
simkatia
tininyonge. Sikia, ona. Huu shori kani homie, like homie, unaona? Homie like
una ho hapo before.
Zii, chill.
There's ho in homie.
Zii,
tuanze na hapo.
Chill, angalia, lenga the ho. Cheki.
Tunaanza na hiyo
tu. Chill, angalia. Like nilikuwa tu na recall scenario moja ya incident that happened ya mimi na homie wangu.
Yeah.
Uona jo saizi, yani mimi na my homie we never talk. Nani creating it joke?
Mbona, juu ya msichana.
Si, tulikuwa legit close mazi.
Juu ya msichana, bro.
Like, na
kumuaga kitu ulimuaga ikaisha, saa hiyo ndo mmekosana.
Yeah, alianzanga pressure mingi. Uko back in the days, alikuwa like, yo, mbona hujani text leo? Nigga! Na wakati it happened, tulikuwa like, yo, hii shit ni once, unaona? Ni venye sasa nipiga confirmation mara tatu.
Mimi naweza kwamba nilikuwa na BlackBerry na saa hii. Zimekuwa discontinued, so
aha.
Sasa ni hivyo ndio mistake box wewe. Unza hivi nifanyike juzi. Kumbe ni siku sawa message kumbe nimejengwa pongi mwanzo. Wewe
wallahi ulikuwa maji ukajengwa pongi.
Zii huko tu mtaani tu. Mimi sasa mangi text zangu mwanzo. Like message. Ndio mimi nachangiza tu za safari kwa ni ya pesa na bank.
Acha kuna mtu bado anatextia.
Sasa mimi pongi ile ni text mimi nimemiss. Niliasiri ni spam. Kumbe kuna spam nyingine ingekuwa better. Kini ni sawa. We move on.
Isho inafai kwe R-rated. Oh my god.
R-rated kitu gani.
Fuck. So anyway, cheti, mina feel like, najua mtakuwa like, oh, that nigga is a dumbass bimbo. Bimbo ni nishoris by the.
Zee. Nilisha kwa best story ya bimbo manze. Nika mani na ndi, the damn bimbo kwa mail nikaachwa. Nasipaji shit.
Aki cheki. So mse smash ni mahomies juu.
Uja tupe a reason by the
video ni mesema ilivuonja uhusiano. Like ni mtu niliwanga na ukwalea na nkana ye ni nini.
Wapu ulicheza mbaya.
So like
your game kidogo.
Si hivo.
Your game was lacking.
Alianza kukua clean. Alianza kukua clean. Ye mbunu uja ni text leo.
Sijui. Asi ni text basi.
Ah, what the fuck.
Nini.
But I have shit to do.
You have things better things to do with your
time. Man, that's what you have pesa za Hennessy, what the fuck.
You had to plug it in.
Hey, bana.
So,
Aye.
Na hope togo pia na UBD Simmons. Umesikia kaa Ron Atkinson, yeah. Mr. Bean.
Yeah.
Saved his family by taking control of a plane after the pilot fainted. Juu a pilot zake zimeshi. Sasa wana pilot ashafi. Nini, it be dead, man. Me had been dead. Utafanya nini?
Una Google tu venye mtu uendesha nini?
Sanga pibrusha kwa jikojolea. Pilot ame faint. Unajua mjua, seti uo mnamuona.
Ebu chill.
Pilot unakaa, seti uo unaona pilot. Juu shirafanya.
Pilot ame faint.
Pilot ame faint.
Ame panatu ndegi ya kijua siko fiti.
Lewa.
Acha nika fainti yuko juu.
Ziwezi kitu me happen kwa zee.
Wait, chill. Sasa uo mzee bijua je pilot ame faint. Hali siko kwa cockpit aje.
Hizo ndo shit mina shangewa.
Ndani ya cockpit. Wa kardinali big up.
Hey. Ametoa link him kardinali.
Hey.
Sasa si tulilote umetulia plane imeanza tu kusua. Vino shangi na deep manze. This is turbulence.
Ati plane imeanza kusua.
Sindiyo. Sasa si amedoze. Pilot amedoze. Unajua
kusua.
Bro. Inaenda tu hivi buda. Kwa ni kusua ni.
What the fuck?
Kwa niwezi picture shit. Lazima ni kufanya di movement.
Hey, wajua ndege kusua vijua inaanza.
Wewe. Zibatua msa kwa clutch manze. Ndiyo usimame from your seat. Adi. Unajua inaenda chini. Unajua panic. Ame kime search kwa cockpit angalia nini na hapa.
Sasa unajua cheki, shida ni moja. Huu msee anaweza kakoa labda alikuwa anasoma chuo ya aviation, alafu akumaliza.
Hadi mimi niliona shida. Nikafikiria kwenda Wilson's mazani la ni aviation hata nifunze hata 1 week. Naweza guess. Nataka tu ya 1 week, nataka afford ile son ya 1 week.
Utakufa, utakufa.
Bora tushaenda June, nita guess the rest.
Nose dive jo hadi boom.
Ndege siko na autopilot.
Yeah. autopilot lazima iyekwe, si ati inakuanga tu hapo.
Sasa ni kushikilia, kwa nisi kushikashika vitu maza.
Iki kwa autopilot kushikilia
inazima kushikilia tu vya, mine za gaze. Mise zi dedi.
Na autopilot ni ya kuenda nini destination flani. Uwa ishuki, ayezi shuke iki autopilot, ayezi epaki
hivu. Nda gaze landing. Na nga yetu landing gear kwa nisha toa wheels kat kwa hewa. Yeah. Si tunafika chini maza, zina shuke tu.
Dead.
Sama unge dead.
Sini unakufa tu. Mimi nilikwambia bora unakufa lit.
Unaanza kuputia affairs in order.
Ukisikia una dead jo unatonga hapo kaboti kako.
Unatoa kimoto na kiwashi.
Ile ile kifo unajua ah hii tushagenya. Ah hiyo una get lit kwanza. You die lit.
Ola.
Eh si either you unaenda hell. Kwanza hii Jake. Kuna mambo ya kwanza kuomba je Mungu tafadhali nisamehe.
Haina shida hell tayari kuna moto. Mimi nafika tu na ngwai na nikuziwasha.
Niko ready. Ndiyo hiyo, I am ready.
Tuone vile sayo washanza kubani tattoos wanze. Si Europe kuna yao, kuna ink sa mebana.
Oh, hizo za kublu? Ah. Hizo FDA mebana at his jeans ziko ready yaki.
Hivyo na misa story tattoo for that.
Ah, zizi.
Kuna enye siyo sikuwa na watachoche kitu nimetamani. Kuna enye sikuwa na ya.
Chora tatu bro. Life is short.
Kwani mini matatu?
Kama ona, kama ulikuukufe leo. Susikie, kama ulikuukufe leo. Unaweza kunywa hadi maji ukapata hiyo maji ilikuwa sijui na watoto wa chura. Zii ume matumbo yako ukuone.
So nimekunywa tadpoles.
Eh.
Na siwezi swallow buda. Hiyo nimesema.
Eh, unakunywa a bigger version of yourself.
Check, mtazima hii kitu kwa wewe. Uliza uje.
Mimi niko lit. So hata hizi yako. Jupes. Flirting ni kucheat.
Somehow, yeah. Somehow, somehow, yeah. How can you tell me you have a chill out home there and whatever, and then you go flat with another mama?
Sini practice, ndiyo nikuwe sharp, nikikuja nizo lines kuwako. Iyo point, nilishai
okay, test out. Okay, nakingia box, then what?
Buchil. So, Angalia, you mean to tell me,
skis. Bonus, yeah. Bonus point.
Roger, Angalia, kuwa honest, saizi, kuwa tu honest mbele yetu.
Kuwa honest.
No cap.
Honest.
See, honest.
The ho is silent.
Yeah, kuwa honest basi.
Yeah.
Alright.
Nini guess wangapi kwa DM yako? Mm. Wako tu wapo thirsty. Yeah.
You want me to count them?
No, to be a too rough estimate, no.
Thirsty ama flirting?
God damn, kuna list.
I know.
Wazo di minaza kufikiria mimi nimekuwa list gani. Sometime uko na list.
We ni thirsty.
No, kuna them thirsty niggas mwenye takuja, oh my gosh, I have got damn dreaming. Wazo,
hebu ni kurekia down hizi list. Nikatenga
list.
Ndiyo nijue mina follow up.
Alaki thirsty anafangule mwenye ame, eh, amekuja like yo.
Uyo, ananga chills.
Siyo siku thirsty.
I like my milk in your belly. Watika.
Alafu
kuna the light flirting.
Kuna wale wajinga wa, eh, haki unakuwa nakasa upu na zile, ile emoji flani ya tumacho kako kusi. Yeah, out of danger.
Your shit ni too much work.
Out of danger, man.
Misi nabidia kuflirt.
Wacha. Awe najua, unezukacha simu mwezi mzimu.
Wazo, tuendelea, wazo tisike kategori za lafu. Nisha jitoa pali siko.
Misi thirsty, I know that for sure. Misi thirsty, interesting.
Mwana tu mesha sima clip 7 times.
Zii, misi thirsty. Hiyo ndo kitu miyajua.
Then...
Sijui, misi...
Utaki kwekwe ya
misi thirsty. Ukona like 20 niggas just kwa kategori ya... Kwa thirsty na flirting, whatever.
See, okay, first of all, me, I'm not a people person. So, sina contacts mingi kwa like my...
Kwa nama shuri, si usema nga, I'm not a people person.
What does this person mean? Kwa ni lazi mjua tu so? What is the cap on?
Kama uyu msi. Utapatana na yuko barabara onani aya okay nani hi it's been long oh my gosh
leo
unaona
mimi
social
talking with the people
you gotta know the people hey the people are the voice
and the voice ni ukufuzwa head nod unaweza nod across the street
unajua kuna slimes wako lazima uagote like yo huyu mzee amenibaia kitu
tabusa tuanze sawa weka dem na wewe utakuzesa likazuna
ati good
sometimes kuja nivo na rafiki yake. Like threshold yako ya time ni gani for them to hiyo kujuana kuongea na umesimama hapo. Wewe tutasimama au utaendelea kutembea tu
mzee? Siwezi simama hapo.
So you'll continue walking.
Yeah.
So you'll chat with me and say hi, how are you, have you been?
Yeah.
Naenda hapa na umse.
1 minute imetosha.
1 minute men ndio wake. Niko ndani. Niko group stage. Yo, badness. Wewe tu sasa first niggas ndio unapenda.
Zizi. Okay, unaenda wapi na hizo aje?
Nilitaka tu kujua.
No, wewe you going to this.
Nilitaka tu kujua. Unajua eh unapatanga kwa DM za Shori. Eh Shori yako na like 60 niggas man.
Ama unapo na story.
Kuna mse au wenye mademo wana nini? Wana entertain.
Shika hiyo banzisho. Banzisho hiyo. Mademo wana entertain people.
Unajua kuna mse anaweza kutext you be like hi.
But si mademo.
Oh nini nini. You nini. Alafu kuna mwingine yako like, "Ah, you're so funny." That's yo nah.
You guys are now. But still doesn't reply man. So it's better to reply than not to.
But to be honest, if you're my shorty, alafu na entertain another nigga in your team.
Lazima buda wala chovu wanaume tunaomba kuinje. Ai linki. Mwanaume si uomba tu. Naweza jana.
Najua cheki. Susikie, susikie. Mwanaume uomba. But unajua kuna yule demo yume rank vibaya sana. Ukisikia yule demo ame hata amesalimiwa tu na mse na akasema ati hi hi beautiful. Tukaiona wale mafala alafu akueleka poa. Shorty amekubetray bro. Unajua sisi ni men. We are vulnerable.
Mbona ikitoi kwa hii tu? Mbona I don't understand mbona ikitoi.
Shorty zenyewe ni tu. Mama,
si cheki. Siget venye wewe uko na demu yako hapo. I love you. Akisalimiwa inakuwa issue.
But as
my guy, you'll go see a homie chill of yours and you'll hug her and be like, "Oh my gosh, long time nini figure story na haitakuwa because I'm a dude."
Juaza guy, naweza muomba ni nyime atuendelee kukaa hapo. Lakini
Mimi si ombo ni nyimale.
Lol.
Simiusha ni fair.
What is? Wow.
Okay, so mini simple cheeky.
Upate yo nigga ni taller than me na a couple of inches. Amenishinda na a couple of dollars.
Anyway, skia.
Ana crack. Mmoja anakuimbia daily. Mbona jamaa mwanaume?
Mimi niko na answer. Wewe chiki uko na shauri hapo. Alafu mimi nikaa nikwete hiyo shauri. Alafu kuleke poa. Utafeel nime kudisrespect as a nigga, si ndio?
Azili.
Come on man, nianze kuflat na shauri wako hapo
wala. Si wewe, tuongelea wewe specifically wewe.
Eh, mimi ni kama nianze kuflat na shauri wako.
Si filtered.
Meiva, alafu kule gai poa.
Si ndio mimi si filtered.
Bona.
Si ni wewe.
Wow. Salt. Salt.
I felt that.
So is it? Hizo ndo zinitonga sana love loss. Msema kwambia huna game.
You know from the top rope. From the top rope with it. Oof. So una feel kuna vile kwa double standards kwezo types of friendships.
Nah, but to be honest, angalia.
Jo, hakuna mwana nataka platonic relationship.
Si, hivo, hakuna shika. Mi, jo, staki shori yangu wa chekicheke.
In fact, na
mbili. Ata mi staki shori yangu wa chekicheke na wadi mungino.
Sikia, iko hivi.
Iko hivi, angalia.
Not.
Jeki.
We can be fine with the both of us.
We were recording a podcast. Mi, nisho kwa na excuse yangu.
Ona, inakuanga hivi, angalia. Inakuanga hivi. Kataanza kucheka chika naye, oh si exchange contact, I come to watch movie. Dema kisha naka watch movie.
Wali yaku tupia. Zii, unaweza exchange contact na you won't go to sujo.
Lol.
Tuna exchange contact. Attack me.
Kuna exchange
contact. Kuna exchange contact. Wanachoze AVA na wazi. Kutata tu AVA.
HDMI. Zii,
unaweza exchange contact and you won't ever talk.
Lol.
Ever.
Kusa, unamba nafanya nao ni
hili. Maybe you're just a nice person and you do want to seem rude.
Lol.
Mbona. Unakuwa karu dilichanero kunje itwa rudele
ile shit shori susel na katanga unapatanga unauliza dem mbona umechukua namba hiyo mse ati sikutaka ni songwe
there was a time in your life you were rude maybe as a child ni nini please apply that rudeness here
exactly
your rudeness kidogo uko nayo these are the situations for it
ati my shori ati I've saved his number cause
shut the fuck up
just cause me game ili kimi na jua pekee zitu zingine fuck up
madness. Lakini za pia insecurities I think.
Not really.
Mbosa juhu na tu demoka neza jengana.
Ama mashauri sio jenga mbaya sana. Kama cheki,
kama ushaikuona. Ona.
Lol. Kama yeah. Ushaikuona, kama ushaikula manzi ya mse.
Kia mtika ushaikuwa tu mwakwa. Don't put pussy on a pedestal.
Exactly, we don't.
Zinyi pia attitude mnakuwa nayo.
Acha ni kuambi kitu.
Like pussy is very powerful, it is very beautiful, it is amazing. It runs the world, you're a man, you're beautiful. Pongi pesa, atukachai. Lakini... Lakini nini? You're on some madness. Dema naweza muona kwa kwa routine juu ya pongi.
Shuri ni
za. Sasa unataka nikuwe na friends. Sasa kaya wewe umesema you prefer like your dude to have like female friends.
Well, so be friends, but friendly. Unajua kuna friends and friendly.
Friendly, unataka kuna level of friendliness.
Yo, that's some messed up.
What's friendly?
Hebu tuletwa boyzi vitu. Labda kuna mchani na nguvu huko
hivi. Yes, friendly means different. Labda unaweza kugotea mtu kwa friend.
Nimekuwa friendly, nimeachwa.
Eh, jo. Ati wewe uliongea na ule mtu kwa fulani.
Ulimgotea different. You let the handshake going. Mlitengeneza handshake.
Ati those type of hugs. Eh, she hugged you sio akaeka mgongo.
Sio ndio kuna sema hata last episode. Hiyo time sama demo tu ametoka big boys. Tumebishiwa. Happy girlfriends. We are now planning for fruitful relationships as the year progresses.
Bana, dema nakwambia, oh mina family yetu tumetravel for some days. Ah, kuna ni game mwingine hapo anampepeta mgongo.
Anakwambia na family don't celebrate Christmas, yeah. Wengine hapo sherehe.
Eh. Unasikia okay. Uti be around nikarudi like 10th. Oof. I do with my mom. Mami yako.
Ameenda tournament. So dema kametoka tournament.
Ametoka tournament.
Sasa ndio dema kametoka tournament.
Alafuna jo one thing about a shori. Shori anaweza kukupenda.
Na zote tunaelewa tutachisha
mambo. Yes, ona.
Tunasemanga wewe watete. Tunasemanga no statement is meant to demean. No good kuna tulika tulisema bitches 72 times. We now have to apologize in the subsequent episode.
For
saying bitches
to me. Yes, manga fuck shorties. Then you can nimesema bitches.
Tunasema all sentiments are meant in jest.
Lakini cheki. Kwani? Yeah. Unajua shori ya nezaenda jengani hata na kukinde huko. Alafu kikamu ya mbige.
Unajua aje.
Mbutu mulimu. Suski. Apana angapia.
Mbuko na do you have the time?
Chill angalia.
How do you know?
Wait, chill.
How do you know?
Skia.
Pums.
You haven't even listened to the statement, you dumbos. Sikizeni. Shori wako. You are sijika.
Mbuko ya mchoyo.
Anezaenda jengani.
Adi miyo ni njima.
Anezaenda.
This pod is for the niggas and the nyima pongi na the girls.
Listen, angalia. Shuri waka nizaka kuwa like, ame nyima tu nigga katha. Lakini kuna uwe one nigga na peanga, unona? Sa, uwe special nigga kuna wengine kaa tatu, unona? Sa, wana mpika rotation, plus wewe.
Sijua di mina peana, sijua di mina jengena.
Suski, angalia.
Sina mjibu.
Hakuna demu kwa loyal yo design.
Sa, haiko hivi. Uwezo mpana mina sema hivu, jumina juwa girls in happy relationships.
Yeah,
na wananijenga.
Exactly.
With niggas you can say are better than you.
Bana wako hadi na do. Mashauri yako kwako.
Sasa mimi ni fire. Labda niko na more inches kwa nyuma.
So skia.
So I'm skia.
So I'm skia. So I'm skia. Shauri ni tafiti go rotation your design. Ndio. Akuje kwako.
Kama ngoro.
Akuje kwako. Akuniko na kupenda nini. Alafu kata huyo ninja mwingine alikushow hadi proof like yo niko na shauri yako nini. Umwambie na sisi ni proof. Atakwambia no we didn't smash. Nilikuwa tu nimkalia ngoro ikatokea hivi. Na dema ni zaidi.
Ngoro kana testimony.
Dema ni zaidi.
Ilikuwa ya kala.
Dema ni zaidi.
Probably something you did.
Dema ni zaidi.
Analia nini?
Please do. Ndiyo approvati yako innocent?
Ni ukishalia rasa ni makutoka. Unalia ni kwa ni mini special na jawa you cry.
Aye.
Tears are for dead people.
Abana, shori suwa na uneza mchomea, utenda uko usemi.
Niambia nani?
Ni general hobbit.
It affect waje maisha. Hata kuwe Frodo ama ni Bilbo Baggins ama Bilbo Baggins. Lord of the Penis Rings.
Waka.
And after Precious.
Yeah. After hapa, hii episode itakuwa band.
Hizi ndo zile parts watu tunakat. Tuna post end of the year. Blooper reel.
But anyway, so, Hata una agree nayo, si ndio? Unataka kunishow. Skia. Let's be honest.
Kwa simu yangu wewe.
Uona, umetuma kusmash nigga mwingine alafu ati mimi niko na yes.
Sasa tuanze.
Unaweza kubali uli nini?
Wacha sasa nimuulize deeply personal questions. Vaja nasema si tunajozio tunakaaje. So Jay kwa na even two people in a week.
Kumi.
Yeah, tuzi hata in a day. Tuzianza hata in a day, in a week. 7 days.
Ew, I'm a virgin.
Cool.
Wow. The satire in the statement. The satire.
No, nobody knows.
Okay, no, chill.
Wow. Harry Potter.
No, it's in joy.
Wow.
I'm a, an opportunity. You could have said yes.
Opportunity?
Yes.
Yeah, I'm an opportunity, you know, but...
I'm going to say yes.
Yes, nini?
Maybe space I could.
Skia, angalia. Amekuliza, uko na one nigga, sindio? Alafu opportunity ya ku...
Ama tuseme hivu. Did you consider?
No, I did not. But they
what
offered.
What a holy design.
They offer.
Offers
people
the day.
Niggas offer every time.
Niggas offer dick every day.
Every single day, every hour.
You have not offered your dick today? Congratulations.
Me, I haven't.
You watch on the website to learn how to be a better man like you.
Neza nikafungua. Hapa ndio hii WhatsApp yangu, bro. Neza nikakufungulia. Hakuna.
Niggas wana offer every day. Niggas wana slide DMs every day.
Na miacha nikushow. Yeri uombe kwa call. Then akunanga proof kwa call.
Such one's the shit by the. Saka tia phone call. Kutext na hizi mavideo kwa shit na prefer girl.
Ay, call. Kama unenda kusimpa kudu
that stuff. The texting call is better.
Texting unajua inakuanga proof hata
sikio. Unajua sasa zingine hata kwa erio. Lakini before ufike point ya kuomba. Texting unaweza fikiria answer for two. Utauliza swali bado ushinde kujibu. So tunaenda wapi?
Unajua kitu mzuri.
Niangalie M-Pesa balance. Niangalie DP yake tunataka ni wapi.
Kitu mzuri ni ati wewe ni ka comedian. Utaulizwa swali ya ujinga unajibu kiujinga.
I'm just funny sometimes.
Exactly. So utaulizwa
but I make different chicks.
Ume get na how many chicks this month?
Zero.
Hakuna. Kana cheka.
Jake wewe, vile nakujua.
Ziko na wasichana, mimi hata mimi. I am always single. That is what this pod is for. Niggas who are always single, even when they're in relationships.
So you are single?
This is because single.
Where?
It was like a relationship Monday, Tuesday, to go single Wednesday.
You're in a revelation tricky, bro.
To go single relationship Friday.
Do you want to go to GMBA? Nikisha kwa like grown up, ule mwenye nataka watoto nini nini? It had do that co-parenting shit.
Co-parenting nini?
Because if Shori yako, ashai aona. If watu wana slide kwa DM ya Shori, alafu Shori, ashai tamani, akakwa like... alafu anajishikilia. Me, I own one.
Kwanza vile masponsor anacheza huku inje, lazima nilipize kisasi. Udoshe ndako DM yako umerudi, yako nda fridge kubu, ametoa fridge.
Hey, I
work hard. Ameuza earrings akanunua fridge. Wow.
Kwa nini earrings za nini?
Umeuza mafuta, hair products, umenunua TV.
Wait, so point yenu ni ati achile can't like nini for us all.
Si
mimi nakujua. Like we have a personal season, this is generalize all girls. We have a personal relationship. I know where you get money. But sisi so, ukitaka demo za sikujibu muulize how she makes money. Said you kweli? And if a nigga asks you, how do you make your money? Hakuna anga response.
Aki chiki. Enye hini angalia.
Jumin mekaona masponya manza. Dema nishadi. Ushika namse ya nakonisha mtu ni familia to you. Like goddamn.
Una make sense to some point. Because cheki. Awezi toki huko shori yako na hizi fridge ya Samsung. Zile za 200k.
Menua pina huko yeah, unemployed. And you are unemployed. So me hustle gali.
We na mafuliza zako umemlemea ba.
They don't have a dad.
Daddy, wow. Type 25 with dedication.
Skia. Your dad anakubaiya a 200k worth fridge.
Fanya na unini.
Why not?
Yenye amuna kwenu.
Yenye adiko na touch screen.
Yenye hiko kumini nimekuja di kwenu ya hiko.
Bana.
Weweke kwa bed sitter.
Una jashitika yu unakompeanga na kwao. Mbona kwao?
Mimi nimekuja di kwenu. Hata mna ikapet. Ikapet kwa zingi kwa better kwenu.
Ikapet imetengenzwa na mink fa.
Pelekea mzazi. Mbona kwa ya hapa. Zazoka tarasikia amekanyaga floss
ya hiyo fridge pelekea masako bana, what the fuck,
kuna chakula ime spoil home.
Yeah, dude. Eish.
No jokes,
but sure is
kwa so ukisema if your guy kipata sugar mama itakubwa ama uwezi notice uko tuna guna kwa unemployed ni hustle tu kuinja all of a sudden namtembelea amekuwa na viti bibi merudi ameongeza screen amesha hama
bibi ni dingo
Zizi, tunasema toko na sugar mommy legit. Na ita kubodha.
Zizi, shuri ya juu.
Utakuwa na enjoy tizo comforts. Shuri ya juu. Uki notice sudden improvement out of nowhere. On your man's outer question. But that is the point, outer question. Sudden improvement.
No, I will.
I love it. See, mindo, demeko na fed up for any drug dealer. Nisa mwana situ sili question, but you better best. Tuambia tu ni Mr. Nani.
No, what if I'm legit working?
Working where? Ufisi kwa api wendangi.
Legit working last week, ama last month huku kwa na yo fridge, leo menunu.
Kwa nini kazi gani?
Kwa nini umeandiko, when do you...
Umekwa na kazi in 1 month umeimprove aji, kwa nini sana yunalipo aji.
Bana.
Hata yu niku zaidi.
Hata mduwa washu wa kubali do yaki yoneka niyo designer, nafichianga kwanza hizo the first year.
Haikuji once.
Bana.
So in short, sile tuji kucheat.
But
simse utoka. So hivyo tushikwa.
Simse utoka kwa?
So in short, we should just be better cheaters na tukosa.
Shuri ya kufunza kuchite.
Ayemu ni baite. Venye ushika, tukosha ushika mtu gani. Kusema like, ama ini the best alijaribu. Like, kuna alikuwa mewaka nkuificha. Ndiyo nione kane za tumu za type 6 wazwe.
No, ni.
You've never been cheated on. Lucky you. Sisi huku manze.
Hey, man.
Every day is a new episode on cheaters. Tuko big 5 kilo.
Lakini iko rafiki ya bro yangu. Yako na wife na mtoi. Aliniambia tu live like, "Hey bro, usikwe committed. Ati huku nje tunashare manini." Mashare.
Sharing is caring, bro. Sharing is caring.
Wewe ni mse mbigi. Alikuwa dia ananiambia, "Ah, mtoi anashukua hata si wangu lakini ah, unamchunga tu." What the fuck?
Kwa demo kwa anaweza kusema no, aseme no daily.
Man, lakini shori sa rival man. Imagine shori anakupea mtoi wa mse mwingine uchunge.
Sawa na za cabinet sita 1 week. Unaangalia wall na umeulitwa diani mahali.
Eh. Bro, cheki. Shori amekuona. Shori umeletewa.
Bana bro, si usama ndio uza kupinga na pinga.
Umeletewa mtoi ya DJ kuni mtoi wako.
Oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy always pull out, bro.
Kwani ukipull out alafu afanye hivi?
Buda yule ndikuwa ina relationship kama uji kupull out uacha. Usikatiane. Yule qualification. I'm a get this. Do you know just I should joke na vaccine. Hey, we are good. Mimi naweza dunga.
Mimi nicheki kuna shishi.
Asimisha sana hiyo job sasa za domain as a dungo 2 weeks daily to just not be having roster exclusively every day.
Lakini ishafika hiyo the
hata hiyo trial ni fit sasa jaribu na mimi.
Wewe kwa the game.
What are they try it with me?
One case kumoja njwanga imebaki tu imesimama.
Side effect. Umembao daily.
Side effect. Kwanza hiyo hata si side effect, hiyo ni disclaimer. Utaamka kama ume
siwezi hapo ni maisha yangu maisha manzee
aje si uta eh bro
hebu hata sasa tuzame manzee